amor. Oh, baby, mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine wa kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani. Ni gege, ni gege, mikoko tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby, hani buu. Jina gani mahabuba azizi, mon amour, oh, mon amour.
Kimamba on the beats.
Hey, hey, yeah, baby, hey.
Moyo ni vonika, never seen before. Unavyonipa, never seen before. Wengine wanini, oh la la la, la la la. Never seen before, towote mpaka kifo. Madunga embe wanini, oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, umwavulie.
Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabali. Ni gege, ni gege, mikoko tabani.
Mi amor,
nikuite jina gani baby, hani.